Here's another sort of obscure group, the Orchestra Carte Blanche du Zaïre, the song Miki from their LP Sakade Umba, which actually was produced in Nigeria and distributed out of Gabon. Interesting album. The guy who wrote, one of the main composers on this, is Menge, and Menge was one of the members of Cooperative Un Point Un Trait. So let's hear this one.
Bebe na komilela na sali nyoso mwasi akosalaka oji papa nikiranga na sali nige ilobela ya bato yokolanda bakosala nyoso potoka bwana na sima baprofite onyoso zelo ata basali bakolonga te. Kai bebe na komilela na sali nyoso mwasi ya kosaka odi papa nikinanga na sali nike ilobela ya bato yokolanda kosala nyoso potoka bwana na sima baprofite oh nyoso zero ata basali bakolonga te oilonga na nga miki ya talo ya kato ya mbala.
Cosa nostra.
Thank you. Thank you.
That was Zyko Langa Langa from the LP, 1982 LP, Two Shock, Zyko Langa Langa, the song Baby. Before that, Orchestra Carte Blanche du Zaïre, the song Miki from the LP, Saka de Umba from 1984. Does your neighborhood need some sprucing up? Are there things in your house and yard that you wish were gone but have no time or way to get to the dump? You can schedule a neighborhood cleanup through the Clean City Commission. The Department of Public Works will send a truck out on a pre-scheduled Saturday morning to pick it all up. It takes a little advanced planning to get your neighbors informed and get ready to put out the trash, yard debris, old furniture, and appliances and get them to the curb on the appointed day. To schedule a truck, you can call 646-8325 or go to richmondgov.com and click on Public Works and Clean City Commission. Again, you can follow our track list at www.wrir.org. Thanks to everybody who's listening online and in the airwaves here in RVA on this nice but cold day here in Richmond, Virginia. All right, here's another request. Bozy Boziane, La Antichoque. Very requested CD from 2002, Je Moquet. Here is Bocatier.
Grand-père Bozy Boziane.
Parengos, soin.
Le président Bob Masala.
Mama, na bangi makambo, na nonga na monate, bilia kingande bikoki lelo. Oyo ekomi nzela ya pasi nanga. Nani afutela nga tike mama.
Ferme a bantaba a bangulu pe a bameme. Kasino komo kola ya kimatanga na mboka. Alubina ngato te kanyoso toke nende Kinshasa. Awa na mboka, awa na bwala e. Awa na mboka na moni neti oza frene.
Na sengi boyo kanabana Kongo. To sangana to bongisa mboka.
Congolese. Pentagone matoko mule Yosa la kamasua
Nemoane Bijumba mao Nemoane
Petrole, mama e
mabali ya moninga elengi na kolula e nabi misaka mbongo na ngai pona gate mobali o alinga yo vanisa yo lokola vanisa ngai ye propriétaire bakomi si firme lokola tour Eiffel bobo visite
na beti tangwa e mama e nakufa bayebaka na nga mansita komidia mae Boko luka maya miso na ngai Popo teka petrole Mama e
Pomba zwa e dozembi onzola na bakalite Bande la ka mombali loko ladro bebe Koze la ka pocha mombali te yo sa la publicite Kene ke nazi yo e pa ya e mene chan Klonda ye mi matan ye sa la ye surprise Anga na leli
Kananga matita komedia mae Boko luka maya miso nangai Pomo teka petrole Mama e
Bola ngwelanga na Vatican Na lobarien Bovane langa na nganda mejeo Na lobarien Na mbeveli e payarigo Na bama nuvo Tobeta kamondengi na zio Eme de chon e na Claude Pona molato e
Na beti tangwa e Mae, nakufa bae bakananga machita komedia mae. Boko luka mae miso nangai, popo teka petrole. Mama e. Na beti tangwa e, mama e. Nakufa bae bakananga machita komedia mae. Boko luka mae miso nangai, popo teka petrole. Mama e.
Ma Pierre.
Arti. Pierre Leonardi Claude, 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 Claude Papa Moluba Nakende komme la bête Nanga ya malili Et pa ya ma pelagina Sendwe Serge Patin de Libino Mboteo, Akanisa Kabinote. Mamai. Lokondoe. Wapi Willy Chinyam. Nakatia. Pas de faux pas. Et pas ya papa Rengos. Jusqu'au matin, un bon nom.
Kakobe bolingo e si yo mote ma chérie qui comme mama. Na pesi yo amour chérie qui comme mama. Na ebisi yo soki kaka yo e kana ko a mama. Soki balobi ngai na linga kayo e tata jere kana zali wayo. Soki balobi na yo ke ngai boye kika bango pe baloba. Na yebisi yo ndambo na ngai ya tsoto ke banoki bakolela ngai. Basi na komona na bolingo eleki mama. Mbwale na komona na bolingo eleki mama. Bato pe nyonso ngai nalingaka bango nde bawiaka ngai. Soki pe pasi soki pe na bomengo ngai na maboko na yo. Soki na likolo soki na mokili moteme kosendela yo. Na yebisi yo nimela ngai na nyonso nalobi na yo.
Alice Pama
Nako pesa yo mote manangai.
Sela nyo so nako kende na yo pembenye.
Kolia nako lia na yo pembenye. Mbonga na kwanzambe tango eko beta. Ngaina maboko na yo tina lilita. Maka monyo so ona salaka. Zamali misanga inatubeli masumwe.
Nyoso ezangi yoe ezali sepamba mama.
Nako pesa yo mote manangai.
Partu ayo nako kende na yo pembeni mama.
Olia nako lia na yo pembeni. Zoto yanga kasi matila ya kipembe. Mote manangai kasi ame ya kikameo. Kamata nga sheri yo kianga ishe yo e. Kamata nga sheri yo sala ndege oligi.
Nyonso ezangi yo e ezali sepamba.
Nako pesa yo mote manangai.
Zela nyonso nako kende na yo pembeni mama.
Olia nako lia na yo pembeni. Kipe miswaki ozali mosika nanga. Mote mananga moe nako lela. Kika miswaki ozali pembeni nanga. Na yo kaka sentiment rekitokoe.
Nyonso ezangi yoe ezali sepamba mama.
Nako pesa yo mote manangai.
Bipai binso nako kende na yo pembeni mama.
Olia nako lia na yo pembenye. Mbonga na kwanzambe tango eko beta. Aina maboko na yo tina lilita. Nyoso oyo na salaka Zambia limisanga inatubeli masumwe.
Nyoso ezangi yoe ezali sepamba mama.
Nako pesa yo mote manangai.
E esika nyonso nakokende na yo pembeni mama
kolia nakolia na yo pembeni zoto yanga kasi makila ya kipembe motema na ngai kasi ameaki kambeo kamatanga sheri otia ngai sheyo e kamatanga sheri osala ndenge olingi
nyonso ezangi yo e ezali sepa ma mama
nakopesa yo motema na ngai
partout ayo tokokende na yo pembeni mama
kolia nakolia na yo pembeni kibembi soki ngozali mosika na nga motema na nga moye nakolela kikami soki ozali pembeni na nga nayo kaka sentiment tres kitoko e sentiment tres kitoko e sentiment tres kitoko e sentiment tres kitoko e
koka
Bonjour, I'm DJ Zeke of Francosonic, WRIR's French music show, airing Sundays, 9 to 11 p.m. Join me, s'il vous plaît, for the only show on WRIR where you can hear everything from French pop and hip-hop to Haitian compas to African Zouglou. Musique magnifique from every realm of the French-speaking world. Francosonic, Sundays, 9 to 11 p.m. on WRIR.
Thanks for listening to Ambiance Congo today. I hope you enjoyed it. I know a number of people did. They were writing to me on Facebook, and I enjoyed hearing from you all. That last track was, of course, the great Grand Maître Franco et les Tout Puissants au Quai Jazz, the song Serment from the LP Chez Safari Club de Brussels. Before that, Abby Surya from her new CD, Kofo Kofo. We heard the song called Ndima. And before that, the great orchestra Afro Jazz et les Grosses Têtes, the song Second Bureau from the CD Frap Ariane from 1995. All right, see you again in 2 weeks. Stay tuned for the Motherland Influence coming up at 5. We're going to end you up with a new CD from Wutamai, La Face Cachée. We're going to hear a song called Trope, C'est Trope.
Pati Moulesso. Beta Lindanda Papa. Bayo Kayo.
Mananga esi la kateo Bolingi nangulu mapona landa bino lokola imbwa na boy Soki na kanisi nyoso na yoka Efungola kanga miso na koma prudent Soki na kanisi nyoso na mona Mwena limbisa moto ezalite Heureusement Zambi ezali
Mama Mokambi Christine Bembi Oya frère Charles Lesa bisoli loba
Okitisa bambula po bala mwana moke Lokuta epa eskrokeri nebele Aba proje abondo kie Yeah yeah Ba moi limité à ça la cagnon so et coqui ponanga Nayoki olotinga nandange ya mabe nazalindo kite otika ko banga kenda ko sambela
Ala pungia tranquille
Makanisi na pungi kotambola lokola cinema Tokyo lingi kolo tate kola la kate yeah.
Bino batu bulu bisa ba baba Ngayanga nana mesana kananga kolo bate oh.
Makanisi na pongi kotambola loko la cinema Tokyo lingi kolo tate kola la kate Makanisi na pongi kotambola loko la cinema Sokyo lingi kolo tate kola la kate
Papa Kili, Oma Sungu, Oya Makatia
Yo kanga ikolo nzambeo, na bele liyo e Na sengyo delivenga sokili suma na vivre na kimya Balivi baka banga mwasi ya moto bacho langa na sima
Jean.